Mukulembeze w'eggwanga akawungeezi ka leero agenda kwogerako eri eggwanga nga ababuulira wa we batuuse mu kulwanyisa ekirwadde ekyebola nakyo ekisiddwawo okufa okulaba nga kigenderera ddala. Agenda kwogerako eri eggwanga ku ssaawa bbiri ez'ekiro era ng'emikutu gyonna egya radio awamu ne TV emikutu emirala gyonna gigenda kumuteekako butereevu. Pulezidenti Museveni asuubirwa okutegeeza eggwanga wa we batuuse n'engeri gye yeebongedde okuteekesa mu nkola amateeka g'ekisawo okufa okulaba ng'ekirwadde kino tekiranda. Kino kijjidde mu kiseera ng'eggwanga Uganda likyali ku bwerinde awamu n'okufa okulaba nga bakendeeza ku nsaasaanya y'ekirwadde kino nga kyasibuka ku bantu abatuliraanya ku muliraano mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo. Eggwanga Uganda lyakabaamu abalwadde abakakasiddwa 19 okuva ekirwadde kino kibalukawo, 2 ne bafa, 5 ne bakuba ku matu, abalala bakyajjanjabwa. Ate wabaddewo vawo mpitewo wakati wabe byokwerinda.